Records. Digitally. Dabari nikuulize swali, mbona kwa lon kwenye hili bari? Njoo uwe na mimi wala kuna shali, tumia pesa wala usijali. Bongo Kampala mpaka Kigali, Nairobi Burundi mpaka Somali, nembo anabamba kama digitali, critically so physically. Wapo wengi wanasema we manzi mkali, na mi personally nimekukubali. Una soda, she know what it is, wanaendana kama wali na ndizi.
Selewi why umeteka yangu mind, na itaji tuwe wote tukurai.
Digitally. Digitally, technologically, manzi mgumu mathematically, ananifanya nisubiri chweni bandari, and she's turning me on biologically, sexually, dramatically, bado na muwinda kama mnyama pori, huh? I don't wanna miss, shake your bam bam, I just wanna see, una soda, she know what it is, mbana kama wali na ndizi.
Selewi why, umeteka yangu mind, na itaji tuwe wote tukurai, yeah, let me take you high.
Digitally. Yeah, so digitally, fata nyuki ulea sali. Your prison, I'm breaking it in, checking it in, taking it in. Rubber kali, rugger, said ya Bob Marley. Another walk, I'm seeing him here. Shadow wanna ham ya kumbambia. Twende kushoto kulia, don't stop, bring it up here. Una soda, she know what it is, dana kama wale na ni.
Selewi why, uteka yangu mind, na itaji tuwe wote tufurai. Yeah, let me take you high, higher than the sky. Wewe uko juu, nasema ni wewe tu, wewe uko juu.
Digitally.